olilagesa weno mubujuvu. Government erangiride ngabwe gadde wensalo eyawula eggwanga lya Uganda ne DR Congo. Mtestesi omukulu wa Ministry of Health Dr. Diana Atwine ategeezezza nti government eragidde nti omuntu yenna ava mu DR Congo okujja mu Uganda oba ayise ku ttaka bajjidde mu nyonyi agende mu kweyawula okw'obuwaze okumala ennaku 21 okakasa nti taze na kimbe kya Ebola. Atwine ategeezezza nti bagenda kunyikiza kaweefube w'okulondoola abantu abatagabaganako n'abalwadde aba Ebola n'okwongera amaanyi mu kulondoola ekimbe kya Ebola munda mu ggwanga. Atwine agamba nti gavumenti yaku n'ekwataganye n'eya DR Congo okugiyamba okuzuula mangu abalwadde kwossa okunyiikira okujjanjaba. Ono abadde awayamu ne bannamawulire ku Media Center mu Kampala.
Omuwendo gw'abantu be tuziyiza ku boda abamu abajja nga balwadde ate nga eri bwe tutunuulira ennamba yeeyongedde, embeera yeeyongedde okusattuka. Tusazeewo nti ensalo yaffe ne DRC ja kubanga eggaddwawo okumala wiiki nnya tulabe embeera tebaddamu okukkiriza abantu bonna abatambula okuggyako abantu abatwala ebyobuyambi oba n'aba batwala emmere oba ebyamaguzi. Basawo baffe abanaaba bali mu rapid response tugenda kukolagana nnyo n'aba DRC era abantu baffe bajja kuba bagenda eri bakomawo bagenda eri bakomawo so abo bo tujja kubakkiriza n'aba security.
Kakati ebyo nga biri bityo we twogerera abantu 7 be bakazuulwamu Ebola wano mu Uganda.